Tuse
Beats. Wamba.
Makumbi ya kumwamba Inde Josi nino kina Knock 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 Ushambuye muliko Inde Josi nino kina Uyewa Ninafuto Nileta kulime Uyewa Ninafuto Nileta kulime Sininga kwani se Kaya mafuto ambuye Sininga kwani
Santa.